deadwop.com.
Well, I mean, le buja piano. Street beat. Yeah, come on.
Money was up. 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 Money was up.
Dunia ni mpenda naikupea, dunia ni mpea naikupea. Wabongi wachoyo, tuna wapa moyo, wanatuacha vibogo yo yo. Situti wajali, kwa watutali, tutu wagai.
Alijua
sito moja ndo mana kagoma. Tabia zake zika chenji akawa noma. Alijua sito moja ndo mana kagoma. Tabia zake zika chenji.
Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma. Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma. Fagio la chuma, piga fagio la chuma. Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma.
Ona squeezy na enjoy, squeezy na tembea, squeezy na simama. Wana shanga kuniona ba, kila siku kwenye club. Sina tatizo na mtu yoyote. Wabongi wachoyo, tuna wapa moyo, wana tuache vibogo yo yo. Situti wajali, kwa watu tali. Tutuwa gai, ndo wanatona mali.
Alijua sito mocha ndo mana kakoma. Tabia zake zika chenji, akawa noma. Alijua sito mocha ndo mana kakoma. Tabia zake zika chenji, ikawa noma.
Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma. Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma. Fagio la chuma, piga fagio la chuma. Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma.
Zedwop.com.